kasanti anjagala aline medwa kufuna omutufu ampumuza womutima naterera dadi wange yampumuza ukwagala nkufunya okunji era wendi mbalirawo
angasalize yabalemete mukuwanka wanka kuba wange sisobola
Kubanga mwaufu.